kiramala ministry y'ebyobulamu etadde envumbo ku bantu bonna baatabaganako n'abalwadde b'ebola obutalinyanyonyi kuva mu ggwanga okutuusa nga bamazeeko ekiseera ekyessalira ekyokubeera mu kalantiini okukakasa nti ekimbe tekyabakutte. Uganda wetuwogerera erina abantu 11 abaakakwatibwa ebola, bukyamuntu asooka azuulwamu ebola ng'ono yava ku muliraano mu DR Congo, era abantu 5 bali mu kulondoolwa nga kiteeberezi baabwe atabaganako n'abalwadde bano. Akulira ebyobujjanjabi minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeezezza nti olukangaga lw'abo abaatabaganako n'abalwadde lukwasiddwa ebitongole eby'enjawulo baleme kukkirizibwa kuva mu ggwanga. Olalo agambye nti yadde abasinga ku bano bamazeeko ennaku 21 ez'okwawulibwa bakyalondoolwa. Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyobujjanjabi ebyalukale mu minisitule y'ebyobulamu alambuludde.
Listi eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga, tebasobola kufuluma, naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo, era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo, abaasooka okujjanjaba omulwadde eyasooka n'owooku. Kituwa essuubi lingi, era agambye nti abantu bwe bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu, abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga ebola, tuba tubalina sigeza obulwadde bwe batutambudde mu community. Tusaba batuusaako abantu amawulire, bwe batuuseeko amawulire amatuufu, siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo, manya lockdown ebyawolokoso babiveeko, babuulire bantu kwekuuma.
Oyo Dr. Daniel Kyabayinza akulira ebyobujjanjabi ebyalukale mu ministry y'ebyobulamu.